DJ Cruise 254.
Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Hata kama vita tapigana, ila ushindi atanishindia. Yote si mapenzi yangu, bali ni mapenzi yake Mungu. Ukitamkalana, ila baraka kanitamkia. Yote si mapenzi yangu, bali kwa mapenzi yake Mungu. Mana uhai wangu mie nimemkabidhi yeye. Unataka kunigusa mie, unataka kungusa yeye. Oh, ukinigusa kwa mema, atakubariki, atakubariki. Ila ukitaka kwa mabaya, usishiriki, mana sio rahisi. Mana vita yangu, si ya mwili bali ni ya rohoni. Tena sipigani mimi, anayenipigania Mwokozi. Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Sijua yako imeenda. Ukiwaipigana na mimi ni kuwajie Mungu. Basi jua yako imeenda. Aliyeniita ni Mungu mwenyewe. Mbona nipigane vita? Aliyeniita ni Mungu mwenyewe. Mbona nipigane vita? Mana vita vyangu si vya mwili bali ni vya roho. Anayepigana sipigani naye, na mwache Mungu apambane naye. Anayeshindana sishindani naye, na mwache Mungu apambane naye. Anayeniwinda siwindani naye, na mwache Mungu apambane naye. Na mwache Mungu apambane
naye. Pigana na Mungu.
Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu.
Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu siyo mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Kwa
usubiri ya mumwami,
Nubula imumboyo kwanje Okulonda malako kake Ulireshuya Ishimaya Yesu nomulina watoto Avolanga malako kake Yesu nomulina watoto Oba ebini na etamanga Yesu Yesu nomulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu no mulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu ni rafiki Nime muona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli Yesu Yesu ni rafiki Nime muona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli
Kuna vitu vingine kwa maisha ya
Take it back from
DJ
the top.
DJ
Hala on 0746 25.
Kuna vitu vingine kwa maisha yako vya kunyamaza. Siri zako za ndani na mambo yako ya kutangaza.
Na kono unavyofunguka kwa mishte zako takuumiza
sana.
Ukigundua wale unaoamini ndo wanaenea.
Walichukiza na mafanikio yangu
Wakafurahishwa na matatizo yangu
Na wakayatangaza madhaifu yangu
Niliyowaaminia ni wadani wangu
Sasa nafunga mdomo
Kazana, kwa
my money. Nangoja, ipo siku itafika.
Father, I look to you. Your promise to me is ever true. Yeah, yeah, yeah. Your mercy and favor follow me. And you can't, Papa, you be to me. Yeah, yeah, Baba, I thank you. Because we put through it. My confidence is in you. Yeah, yeah. Baba, I thank you, because we go through it. My confidence is in you, is in you, is in you.
Nasiti, kazana, kwa imani, nangoja, ipo siku itafika.
Mazito, mazito,
ziko wa shida,
ni mzito, ni mzito. zako kusudi shida. Unaeza tengwa na familia yako kusudi shida. Heza keuzi wata na bibi yako kusudi shida. Talaumiwa na watoto wako kusudi shida. Heza badilika ukawa mwizi kusudi shida. Kuna watu wengi wameji mada kusudi shida. Bless the Lord for your heart and soul.
Kubitwe mandoli yuko manyeti mulokole.
Yumi naweza piga lupsi jini kae hula ina badu tuniwe mulokole.
Yevyo vya chuka aia sikule zemi wembeza kumada. Katituwa chusa hivyo kusi huko hivya hivyada. Yemi punye selu miajokam osanga kupichi na mpugam. Kakata karuji nekei wa mune nyuma. Sasa musango kuruka
meza watiti sesoda singa koko kuna fanta
ketuli na musango wa walimu Yesu manange pate ya waloko linda ledi wangu wetuba wanombuza tutawa mbele za kasinda lomnya tulebo na wa manje
Now, now, what is it? Mwokozi, mataifa yote atakusanyika mbele zake. Bwana Mwokozi, na wakisema
Bwana.
Kando ya bonde la uvuli wa mauti.
give me what you want now, because you live
feel like I want some.
Oh yo yo yo, oh yo 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 yo. Remember to me,
go kafa. That ain't a tuna in the far. Ni wewe tu ndo nani fa. Ni lele o na we. Remember to me, go kafa. That ain't a tuna in the far. Ni wewe tu ndo nani fa.
Lazima zitapika nyama siku moja na hii mikono yangu. Lazima iende shekari siku moja na hii miguu yangu. Lazima ikanyage ngambo siku moja na majirani zangu. Lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka smile kabeza one day. Wasasi wa bibi wabe wanga haende. Razi yangu iko dry, rafiki zangu ni bende. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Najua,
najua
nitaona mazuri.
Najua,
najua
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri
nitaona mazuri.
Mazuri,
mazuri nitaona mazuri.
Aume yangu wanayasikia. Ina imani atanichikia. Wanonicheka na kunichukia. Nitashinda watashangilia. Aume yangu wanayasikia. Na imani atanichikia. Walionicheka na kunichukia. Nitashinda watashangilia.
Ona jina akanibadilisha jina.
Ejeja
na hekima. Oh, anipe bila kupima.
Yeah,
ina walioni saliti nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki anipe wafiti.
Hilo ndio ombi langu. Hey, mazuri, mazuri nitaona nana. Hey, mazuri, mazuri nitaona nana.
Hakuna fly kama chopa. And we don't talk over.
atuko fresh kito kama jitu niko kambe siko solo I'm surrounded mi wangu niko kambe ameniweka juu kama mountain God is for me is for me pole sana if you come for me God is for me is for me pole sana if you come for me
Bena, bena, lumana mina, deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, wangu wana, bena, maskini na tachiriana, bena, bena, lumana mina, deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta, imi nisi anadeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta, mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha, imi nisi anadeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta. Fuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Asifu ya mbuwe memnyea, na msifu juwa menitenda.
Majabu, majabu,
hata wewe ukimkutia, natuwa hata kutendea.
Majabu, majabu,
kuna wenye dhambi wangine takatifu. Tuwaliki wakali na wawakia wote wengine tanda tanda wengine waminifu fuwa ikinyesa ina wanyesa ya wote
Benda, maskini
na kini kina
Benda, benda, tumana mina
Benda, niko niko ni mwani
kila kitu niko beta wangu wana Benda, maskini na tachiriana Benda, benda, tumana mina Deka, niko mikono ni mwake kila kitu niko beta
wangu wana Benda, benda, benda na sando wana mina deka, deka, deka wangu wana benda, deka, benda, deka anani benda na deka mungu wangu wana benda, benda, benda na sando wana mina deka, deka, deka mungu wangu wana benda, deka, benda, deka anani benda na deka
mshina kamtru mamana na msifu maombi ya na chibu
Why?
mazuri utavuna uwe.
Kile unapanda utavuna uwe.
Ukipanda maovu utavuna uwe. Maisha yako jifunze kuwa na kumbukumbu. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbukumbu. Mema na mabaya lazima uandike kumbukumbu.
Basi yale uliyopata jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopata leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mi. Baraka zako na rehema zinifuate mi. Zinifuate mi.
Fuate, wema wako na fadhili zinifuate mimi.
DJ Cruise 251.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Asante Mungu wa baraka.
Zinifuate mimi. Zinifuate.
Zimana.
Shaka. Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Asante.
Thank you, daddy, for your blessings. You made me find your new way, Imara. You made me see my mind.
Blessing to me, daddy, you're amazing, you're amazing. Thank you for your blessing to me, daddy, you're amazing, you're amazing.
Siku wana kitu kabla ni kujue mfalme Yeshua.
Siku wana kitu kabla ni kujue Mungu wa Kishua.
Siku wana kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Siku wana kitu mokozi, oh na na.
Asante.
Imekuwa struggle, pata potea, maisha ya kugamble. Jaribu kurise, vutwa na scandal. Kila move una make, una fumble. Uende fast ama slow. Ufanye nini ndio upate hiyo do. Uglow, ublow. Rusha macho juu, weka shoulder high. Najua unaweza make, utafly. Sikiza hii story, never say die. Songa mbele, make a move, see your lie. I know you believe, I know you can see. I know unaweza pick a place high.
Siku wana kitu kabla ni kujue mfalme Yeshua.
Siku wana kitu kabla ni kujue Mungu wa Kishua.
Siku wana kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Siku wana kitu mokozi, oh na na.
Asante.
Mwenye kuponya ni wewe, mwenye kupenda ni wewe, mwenye upendo, mwenye matendo, ey. Baka majirani wanashindwa ni hao. You go bless me, you go lift me, you protect me. Ja, ja, Adonai, me, na enjoy. Wamola kutaraha, I say.
Mungu
najua utawarehemu wala isipo